short time.
Genie X double six.
Leo si siku ya Simba kucheza. Na mimi ukinipa mwenza kontaweza. Mguu juu ya kitanda, mwingine juu ya meza. Usitupe langa ukaikata, jua kuna wengi wanaitaka. Una mwajuma, kaja na Dela Fatuma. Kaja na Kanga na Juma. Kaunga tela, kashika, kamwaga shanga. Shika mumeo mama, ogopa paparazi. Banda la video mama, milango iko wazi. Cause I wanna make you dance. I wanna make you dance. Make you dance. I wanna make you dance. Showtime. Usibane kipapatio, nataka kula kakuyo.
Usibane kipapatio tena, nataka kula kakuyo.
Nafuweka kidona, dona, 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 dona. Ukinipa na dona, 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 dona. Shika mumeo mama, ogopa paparazi. Banda la video mama, milango iko wazi. Cause I wanna make you dance. I wanna make you dance. Make you dance. I wanna make you dance. Showtime.
Showtime mama, na watoto wake itauni. Unavo bilinge bilinge bayoyo, hivo viuno mpaka downi. Misho, showtime mama, na watoto wake itauni. Unavo bilinge bilinge bayoyo, hivo viuno mpaka downi, downi.
Chika mumeo mama, ogopa paparazi. Leoni oleo mama, jinyonge mwagaravi. Cause I wanna make you dance. I wanna make you dance. Make you dance. I wanna make you dance. Showtime.